Ni zaganga gushe to. Ganga zavukanye.
Ibyavuzwe kuva kera dore.